Saying, Gianna, suspense at the board. Yeah. Mm-hmm. Chipongwe ngata ndale abale mpimo nandi wawa Kuti chikondichi njapakale panontawi kupita Chitereni chikondi chatu panontawi kupita Nikutonze dandi antu Koma musa pusitike makolo Musa na mizike chifukwa Chikondi chikagopoda Zategula, zategula, zategula yeah, yeah. Wina kakokoda Zategula, zategula, zategula yeah, 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 yeah. Ine, 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 zategula Ine, 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 zategula Ine, 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 zategula Mulavu industry, nazikwila Tawi zonse kukalelo pilila Zonse chabe siku disondisia I've been here before, hurt before, left before yeah. Agamalangula Etingata lafula moto Akandika ngamu ni duda Nungata ni chola ngono Koma musa pusitike magolo Musa na mizike chifuka Zategula, yeah, yeah. Wina kakokoda Zategula, zategula, zategula